SBS Radio.
Magaci waa Amran Abdi Wahab. Maxaa buuga ku saabsan the rainbow hijab. Buugu kowaad oo qorowayeen. And gabartu yar oo hijabkeeda qiimuhu u leeyahay waxaase ka shakeenaysa. Buuga labaad is the second one, Amira's Adventures. Wa character from the first book, Amira Ladaho. And sababta Amira ubixiye, umaga bixiye, is because, you know, maga Amira, it means princess in Arabic, luqada Arabi. So maharaba gibdaha yar yar ina marke arkaan Amira, you know, ayka hata they feel, you know, princess can, I feel like a princess hijab kega marka xiran yahay. But yeah, and then the third book is Amira's Big Eid Party. So buugaas muxuu ku saabsan yahay, you know, Eida iyo, you know, macmacaanka iyo waxyaabahaas la sameynayo iyo cake iyo all that sort of stuff. So what happens is Amira, she hosts a big party, you know, xaflada dadka u bandhigaysa, and nothing goes according to plan.
Waa garta markaa aan ka hadalno kan koowaad oo xijaabka ku saabsanaa. Maxaa kugu dhaliyay inaad qortid ma dhibaato ka soo qabsatay xijaabka intaad yarayd oo aad ku koraysay magaalada Beth iskuulkana dhiganeysay?
Sax. So ana 16 sano jira aad dugsi dhigi jiray. So sheekhayga muxuu arkay ina, you know, diinta aad ku fiicnaa and stuff like that. Ka badina muxuu dhaho, okay, I got a ijaza to teach qaacada nuraaniya. Ka badina muxuu isiyo, you know, class gabdha, I think from 5, you know, that the shan ila tawan iskade. So what happened was malinto hijabka ka hadlena, and I think al haya'u shu'batu min al iman hadith ka sawarinaya. So marka hadith ka udameya, or, you know, durus ka udameena, what happened was sadah kibdawd oyar yara I imadhan mid idaha. So, you know, amran, you know, miss, I love my hijab, lakin aadha ubaqaya ina hijab ka gaxirto. Mid gabarta labadna, she said, you know, hoyde the shop kamarka aaddo, waka baqaya ina uraa'o. Gabarta sadahadna, mihaid hadho, you know, I want hijab ka ina skolka uxirto, lakin sahibi yashayda ina i'ayana ka baqaya. So, marka, you know, marka wahyabha suran maqla, I felt discomfort. I know, you know what is kuya hihi. It was like growing up in Australia, marka ani yara wahyabha suran akuso, you know, the kore. So, marka wahaska fikira, then I think 2 years later, maha adho a conference kana mhuku sabsana, libata the high store, multicultural youth in Australia. So, maha ka hadlena, you know, youth displacement, homelessness, you know, gurilaan, you know, job, lack of job opportunities.
Shaqala anta,
waxyaabaha soo dhan. Ka badina naagto oo la dhaho Taku Scruton meesha no imate, and she was a mentor, a speech, and a, you know, she did a speech there. And marka dhameysa, she told us, you know what, guys, idigeista, you know, you guys' stories to Salihin, all that sort of stuff is very, very important. You know, the world needs to hear it.
In adunku maqla waa loo baahan yahay.
Sax.
Yeah.
Ka badina after that, I remember sahibi yashay the marka I came with them. So gaariga anoo ku jira, I said, guys, this is it. Buuga qoraya. And I know waxa raba ina ka qoro, it's going to be the hijab, because hijabka marka aragtid, qof walba ka shakeenaya, politicians, you know, everywhere, siyaasad, meel kasto. Lakin the one thing I arkeenin is, you know, the naag muslimad oo ka shakeenaysa hijaabka iyo qiimuhu u leeyahay. So I said, this is the one thing that I need in a, you know, adunka dhan u wada sheego. Because I loved my hijab, I loved deentayda, lakin I wanted gabdhaha yar yar in a, you know, sumcadooda inuu u dhiso.
Waa garta marka waxa aha muhiimadda inaad ku dhiirigeliso gabdhaha inaysan ka baqin hijaabkooda xirtaan.
Sax.
Muhiimadda saas u aha. Guud ahaan, hadda qof waxa tahay magaalada maraysa xijaab wadata, weli ma dareentaa cabsi ah markaad ama tareen raacaysid ama magaalada dhex maraysid, cabsi ku saabsan xijaabka aad qabtid, ama cidood si gooni ku fiirisaa, ama wax lagu sameeyaa, ama lagu dhibaatay, weli ma dareentaa mise ma dareentitaas?
Always, wallahi, always a dareema. Ano treenka ta marka raacayo, مالها تمرك هذا because هذا الحمد لله سكول ياش مرك اللي you know مرك اللي وعه or you know to tell to give them a speech حتى sometimes I wonder you know I don't know that how they're gonna respond to what they you know conference ياش اللي جوا عايا as well I don't know what could happen that they're gonna like مجعلانا واحد هاي مس you know عذو أهان ما يقاضنا and I don't know what's going to happen so always wa absi qaba laakin say the one thing ahoy they barta she said amran adunkan wala ba'isha wa qabri madha u ciriri alku gelinaya either way it's up to you whether you know dunya then if you live the life that you wanted to miss hada shaki qabtid it's up to you adak u taala so every time a conference la igwa or every time a library yash ya maktab yash la igwa or you know speech wa has u jeedinaya that's the one thing aku so dhaco that at the end of the day وحسمانا الحمد لله ووحفي عن and you know فقلت بسم الله I begin with بسم الله and so long as وحسمانا يدد إنا هام قراني then الحمد لله عبسي that's always بجرتا لكن أذكارتا ذئيو وحيابها ساكا عيلين كرا
waagartay marka waari may sidee war ka harwe macnaha sida Soomaalidu kuma maado ee guud ahaan marka aad maqashid ee dooda ku saabsan muslimiinta xil dhiban baarlamaanka ka tirsan oo la muslimiinta wadanka weyn laga joojiyay inay galaan ee senator Pauline Hanson oo senatka laga shay niqaab ee doodahaas marka TV ga ka aragtid ama warbaahinta ka aragtid maxaa dareenta ama markii lagu weydiiyo adiga arrimahaas maxaa uga jawaabta
too many stories about marki waxyaaba has ku saabsan siyaasadii waxas markii la weydiyo laakiin the one thing is you know waxa dareema is ficil absi waxyaaba badan wallahi like you feel unwanted you know marka every human being maharabna you know mel that we sense of belonging mel out you know that can you look
at
sah aw wax kulaadahay laakiin growing up marka maanta aan qof ku dhahay you know halkan wadankaada ma aha you know dadkaada ma jecelno that sort of stuff I thought then you know I guess dawaadada iyo your self esteem and that sort of stuff it takes a hit to it laakiin always whenever I get asked always whenever I go mail business or conference or something marka mail iga wacayo oo li weydiyo you know like there was a funny story malinto naqto business idea iga u sheegay and maxay I bilaawday oh you know after wax kasta marka u sheega I was very excited and what then you know I was confident then marka dhamay waxa u sheegay she said one thing to me she said oh you know maxay kula tahay waxa ka dhacayo saudiiga iyo al jazeera and still sat in Ophelia I was like first of all ani saudiiga ma ka imaanin qatari ma ihi this is none of my business it's not I have nothing to do with it so always whenever mail marka aada or you get people like there was investors and stuff like that malinto business idea ana u bandhigayo ka badna they said no idea gan ma jacelno it's not going to work mana shaqeynayso so you get people that mount and marka you know waxyaabaha when you get excited or usheegaysid and because you are a muslim because gabar muslimad oo hijaabka xiran oo madaw oo somali ah tahay they want in a sumcadaada hoos dhigan but laakiin waa dhacda so long as waxa samaynaysid wax fiican hadu yahay just you know ku amal tag
waa gartay qofna waliga hortaada ma kugu yiri wadanka waxba kuma lihid wadankaaga ku noqo ama diintaada ama adiga si toos ah waji ka waji kugu yiri ma kugu dhacdaa taas
mar hore long time a lot of times wallahi ma xasuusta ana wallahi tawan jira and it was around the time of 9/11 marku like the anniversary if you want to call it that and wala shay ani isla socodna shabka kasoo noqona we had a good time you know And then Ninko Baskilkisa, he was riding Baskilkisa aso wata. He looks at us and then wunuku qayliya muxuu dhahaa go back to your country you don't belong here. Ana ko dhanna wa isku yahayna we were like what's going on you know we just came back shopka hadda kasoo noqona suuqa hadda kasoo noqona you know we had a good time unta fiicana cunna everything was good laakiin wa farahsanen laakiin when marka qof you know when qof marka saaku dhahan it makes you other than you become different nooc kala noqoni and yeah so it happens a lot of times
wa garta marka gabdhaha hada yar yar xijaabka wato iskuuleyda ama Soomaalida sidaado kale aan laga yaabo awood u yeelan inay buugaag qoraan ama adduunka la socon maxaa kula talin lahayd
ko diintaada haji everything always remember like hoya said adunkan wala bacsho wala ka tagaya how many people are you know adunkan ku noolayaan oo hadda you know qabrkooda ku jiraan so ko is always remember ilahi always remember deen tada لباد مد لبادنا would be حسوس ناو دين كذا لقن كذا دل كذا دت كذا always حسوس ناو
واقرتي دتكو طبعا قفكو ودنك هذو اللي حبلو تجرا ودنك اعتمد واكو كرتي وحبات كبرتي هذو قبر مسلم هذا وبغول كيبا بغول مسلم هذا هذا نما نقون كرتا استريليان بغول كيبا بغول لابدا سوم ازقل كران
See, I struggled with this my whole life. Always identity crisis. I could die. See, so any marka yara, obviously hoy abi kulligan Somalia wadarahna, lakin hoy Kenya marka uguuden ana Nairobi al ku dhalay so Nairobi ku dhashte. Then ano lix bilood ah we moved to New Zealand. I stayed from lix bilood ila lix sano, and then from 6 to 22, which is current day Australia deganna. So always markii way do you know amran you know what do you identify as in take imate you know that care you know
yeah,
where do you yeah so one thing I always say is I tell them first of all do you have a minute story guys oh shega kabaadina I tell them at the end of the day I don't have to be solely from one place hal mel ina ki imada maaha you know I consider myself Kiwi I consider myself Kenyan I consider myself Somali baqolki isagashan but I think the concept of home marka guri iyo you know when you think about that sort of stuff you don't have to just hal mer inak imat it doesn't have to be qasab maaha so I always whenever school yash marka liga waa weydiyo you know what do you consider yourself intake imate iyo waxyaabahaas then I always respond with a little bit of this intake imada halkana ki imada you know at the end of the day I'll give you an example so they ask me how do you infuse all your cultures and I say for example Eid You know, Salah, it's an Islamic tradition, Islamic, you know, festival. What we do is, anaka barbecue ahelna. It's very Australian. Then we also have, you know, ma'ma'anka or arbed, ma'ma'anka, you know, we have shahina Somaliyad, wahyabaha sotlan.
Kulli marka wala isku qasala.
Kulli, wahkasta wala isku qasikara. You don't have to say, ani Australiana, yeah, that's it. You know, wahkasta wala isku wada qasikarta. You can make it one big, complete culture.
dadka ah dadka aan muslimiinta jecelayno metel Australia waxay ku doodaan muslimiinta waxa uga soo horjeedna sababtoo ah ma sameeyaan waxa loo yaqaan integration ama dhexgal muslimiinta adigoo kala ama qaybo kale oo dareensan in aan wadanka lagu soo dhaweyn oo laga rabin oo aan Australian loo haysan dabcan waxay ku doodayaan labadaas doodood marka seel la isu dhexgelin karaa kula taayaa saqal dhaxge meesha dhaxo la isugu iimaan karaa maxay taa
sax su'aashan always meel kasta marka aad wali weydiya so I'm glad you asked me mahadhi laha I think one thing I've learned is raala hada I'm going to use English step in step out so I think Somali hadanahno I think we have to dadka ina dhaxgalno ina dhaxbeedno ina you know all that sort of stuff lakin there should be a line you know all the okay this is dhaqankayga this is diinteeda wani soo bandhigaya wani tusinayo everything lakin this is the lines that I can't cross so on and so forth for example ani meelash marka aado I tell nimanka you know gacmahiina I can't shake your hand so you need to make sure
gacmahiina ka salaami kara
sax gacmahiina ka salaami kari So waxyaabaha soo dhan you need to make sure that you know diintaada dhaqankaada inaad haysatid laakiin you can still integrate with people. I think the two that people get confused with is integration and assimilation. Integration is marka dadka dhexgalaysid oo dhexbeedaysid. Assimilation is marka diintaada dhaqankaada wax kasta gurigaada ku dhaafaysid or you know whatever Australian culture kooda qaadanaysid and that sort of stuff. So I think integration hadu yahay we need anako somaliyad we need in a dadka dhaxboodno oo u bandhigno diinteena oo u bandhigno dhaqankeena and all that sort of stuff but lakin assimilation hadana laye hey that's what we should where we should draw the line or dhana you know listen waxyaabahan oo kale manu ku amal tagi karno and this is not what we are going to be able to do
waa garta ninka australianka laga hadduu ku yiraahdo haddaad ba islaam weydid oo gacan qaad weydid already waa iska kay xirtay qayb iga ma noqon kartid waa iyasaysa waa iska kay weyn tahay dadas miisu ku saxsanayn
I guess sometimes you know I always say some will some won't so what next sometimes dadka marka la dhaqmo oo ay arkaan you know ala hadlo sometimes ay ku dhan stufa iska dhigaan wajiga macbuusa noqonayaan it's like very very different So at the end of the day, so long as you're not doing anything or, you know, ilahi aradis so jidhinasa, it doesn't matter. I get people like that or idahain or, you know, sahada isalaman and then, you know, wahan mashaqeena or, you know, that's it. So end of the day, it doesn't matter. إلهي إرساقايا, إلهي, you know, everything is in إلهي's hands. So if قف, you know, صاحدة إلا دقما, I don't want their business. That's it. It's simple.
Integration ka amas dhaxgalka loo gol yahay adoo diintaada boqolkiiba boqol haysta, maxaa tusaale waa sida shacabka Soomaalida matala muslimiintu ay wadanka u dhaxgeli karaan iyagoo diintoodana haysta.
Sax. So event yashayna ka qayb galaan. I think one of the things I arkin is there horta alhamdulillah ila Australia nakana, and we have so many opportunities, so many business opportunities, so many financial opportunities. Lakin waxa maqan is dadka Soomaaliyeed oo ka qayb galayaan waxyaabahan oo dhan. So many times marka meel aado, I'm the only Somali, the only mother gabar, the only gabar there, the only Muslim girl there too. So what needs to happen is Soomaalida waa inay ka qayb galaan events, they need inay ka qayb galaan wax la dhaho hackathon. So what happens is in hackathons, dhibaato la ku sheegaya like a case study ahaan, and then you have to come up with a solution by the end of the few days. So Somali hadana no, we should be taking part in these things, you know, lakin waxa maqan. So we need waxa ina samayna inshallah ina Somali hadana no ina ka qayb galno all of the events, all of the things that are going on inshallah.
Wa gartatii u dambaysay waan ku jiraa, lakin mid kale soo xasuusta marka tan ugu dambaysa reer beth ba taa ugu taban jaalid Soomaalida kamid tahay jaalid Soomaalida Australia dhanbay degan yihiin hal wax oo Soomaalida guud ahaan ad ku amaan karto aday karto alle Soomaali hadaanahay tan Australia joogta waxas waa ku fiicanahay iyo waxaad ku dhaleeli lahayd oo aad jeclan lahayd maybe in ay wax ka bedelaan
sax alhamdulillah always say ila ada Soomaali iyo Muslim ka dhigta laakiin the one thing as Somali the ad ku fiican yihiin and everybody else dhaqanka kale as well and ku amaanan is we're very generous people
deqsiyal
sax so like even to sala ahan marke naqta marke unig dasha, you know, dadka, you know, ma moyin ka lacag, you know, isku dardarayaan isbitaalka loo ku tagaya dhar iyo neeb iyo waxas dhar loo soo gadaaya, you know, qof markuu jirada lacag loo wada aruurinaya alxamdulillah Soomaali hadaan ahno deeqsiyala nahna. Lakin the one thing that we need in a iska ilaalino or iska yara badalno is I guess our close-mindedness, you know, we need, I guess, I don't know. You know, you get a lot of the times, you know, it's okay. Lakum dinukum waliyadin. Hada, if you don't agree with someone, that's okay. Lakin the one thing is, I know, like, there are many people or that I don't agree with. And I tell them straightforward, I don't agree with you. Yeah, fikrad da the lakin. End of the day, we have business, and that's it. Intasa ku ekesinaya. But Somali hadanahno, it's arki karno. If we, you know, if I don't agree with, you know, fikra dada, that's it. You know, dagala not heya. Mis arki karno. I think fikra das wa ina bedelno, inshallah.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.